CoPlayJams.com.
Spaceship every music.
Every time I drop is an anthem.
Ooh yeah yeah. Ooh yeah yeah.
Coffee mix one, I bet.
Ooh yeah yeah yeah.
Yeah.
Ooh yeah yeah.
African
yeah.
Real boy, this
ooh, yeah, yeah.
Deborah.
Ooh yeah yeah.
Zambia.
Bina wafuna kunichinga. Tafuna kunijaka pansini. Yeah yeah. Keti vanchingeni pena wafuna kunitaya wafuna kunigwesa pansini ye ye keti vanchingeni
awene keti vanchingeni keti vanwisheni keti vanchingeni awene keti vanchingeni keti vanwisheni
African real boy, this you, Deborah. Baba no mufimbira wakembo, ukusalulo kuwa makano evo. Kunumabe na kukustiaba Kairi basefia buinongole skiaba Ndekwe baba fake Kanobe na vale saina macheki Gabangusha ndachita overdeki Nalitaneri ya shiria kufirwa deti Base kafia bota bafwa Ukata shango lolelo kukwafwa Golimu mafia bota besako Kariasha ninga shiteshe shetako
Na wafuna kunichinga Wafuna kunijaka pansini yeah, yeah. Keti vanchingeni Pena wafuna kunitaya Wafuna kunigwesa pansini yeah, yeah. Keti vanchingeni
Awene, keti vanchingeni Keti vanwisheni Keti vanchingeni Awene
Tweki notu kufloa Mukosa mano kumubili notu skill Ine lionze every beat IQ Passage vila pena nda performa Depa ya shonga ya pusu kanikoma Gandhi kwa top wala mfunisha polada Gawa mpose la makofi nda gada Zika pondo tene type ya kuchinga Victory success na lipinga CoPlayJams.com.